white band in day, dance my DJ, white chick, check, five,
tupate wasti, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu na nizi. New dancer, calypso, calypso, calypso. New dance style, calypso, calypso, calypso. Tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it. Another bad girl like me. Nikam show, come get it. Phone come bow, niko cloud 19. Tell a man dem tuna set it. Girl dem kutoka far east, lakini lifestyle tuna fake it. Do the mathematical calculation. Malganti fina zoza nation. Usiku yote ni jabaration. Juu ya jibag na jatu na tago nation.
Man white in the bad girl in the white pal in the, that's my DJ, white ching J, 5-5 in the dance style in the lifestyle in
the. Tupate wasti, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu na nizi. New dancer, calypso, calypso, calypso. New dance style,
for real, man. Nikifika ni nduru, nikiwa na ndom lazima ikuwe ni rungu. Nikiwa na dem lazima kuwe delulu. Nikiwa kwa game lazima ikuwe ni bubu. Kukiwa na noma wanan point ni huyu. Tuna ban town na mablaze kabuju. Mrembo ukijami na kupiga kimunju. My style's kwa bed, calypso. Ngware nilitani yako dead, haka respond. I hope umeiona. Tenje yako inalia nikuwe the owner. Jaberi seroma. Napenda iyo bomba vile inashompa. Mangwa inde, bad girl inde, white pal inde. That's my DJ, white chinje, 5-5 inde. Dance style inde, lifestyle inde.
Tupate wasti, tunaburudika hadi fika 3. Niko maji siski, dance style lechu na nizi. New dancer, calypso, calypso, calypso. New dance style, calypso, calypso, calypso.